Pastor James Jukasha, Bishop John Mukoka, Mwilanji Ministries.
Ukuikalo kwa bula imwe, shimono kufunya sabi mumeshi. Ukuikalo kwa bula imwe, shimofeno kuhipaya ine teti, teti. Jikalo kwa bula imwe, ine teti, teti. Jikalo kwa bula imwe, tata. Kuikala. Kuikala nawe
chimofeno kuina teti teti kikalo kwa
nolo pwende teti teti
kwani shoko mlaimwe tata
ngafiria fine mbuto shifoi shomshili usuma. Gafiria fine sebula, ifoi shomeshi. Nangula fiumbuntu, afoi shomwela. Nolwimbo, luwama na mashiwi. Yefiono mutima wandi, ulefwaya imwe. Yefiona inetata, demika wila ile. There is no me without you, Jesus. I am nothing without you, Father. Walk with me, guide me in every step of the way.
Pamba kayenu mweo wandi lesa wandi ndetasha. Mwifumi okuwoko kwenu pamweo wandi yawe. Mwende na ine mwishila shandisho zaleso wandi. Pantu ine ukwa bula imwe lesa wandi teti. Teti, teti nkwanishe.
Blessed Records, we are what we are.